Erect.
Yo, Chikuma.
Oh mama way, oh mama way, oh mama way.
Me had to ding it sim you. The man of stories I ding as in it. That's some new I got. I'm cool. The man of hot and goes and Danny, I'm no nude.
Wanna roll on my dingas a baba. Ushiba kwa mama. Dingas a baba. Hey. Wanna roll on my dingas a baba. Ushiba kwa mama. Dingas a baba. Hey.
Alright. Hey. Alright. Oh, na na na. Alright. Oh, na na na. Alright. Hey.
Smoking puff and liquor, wanna say my bitch is icker. Mezana another lick, gonna ride with my mama sitter. Gambina got the lick, mezana another sick. I spend more than other niggas. Wani to know who this shit is like. Nani and I to my kids like.
Yeah. Tagi you babu, tagi you babu.
Yeah.
Tagi you babu.
Waka kwenye gia, nikisha waka masela na kanyagia. Tena mi waka na rupia, nikisha waka madem na kanyapia. Tena mi waka.
Touch.
By the way, hamnishtusi ya mkiwaka. By the way, hamnishtusi ya mkiwata. By the way, hamnishtusi ya mkinata. By the way, hamnishtusi ya mkirata.
By the way,
mambira dako anachoweka.
By the way,
anabodilu na nangu anajichoweka.
By the way,
wambi wenzako mnachoweka.
By the way,
nabobite nje zangu
asichoweka. Mie wana, sina chuki nani laba. Mie wana,
tagi ubabu.
Mie wana, sina chuki binafs laba. Mie wana,
tagi ubabu.
Wana lulu na madinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Wana lulu na madinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Alright, yeah.
Alright,
alright.
Oh na na na.
Alright, yeah.
Alright,
alright. Oh na na na.
Alright, yeah.
Alright,
oh na 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 na.
Alright, yeah.
Alright,
oh na 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 na.
Mie wana, sina chuki nani laba. Mie wana,